Heia ue te aroha matea, e momo tu te manawa, roropa mai orurima, mawa e ko tatou e matautu. Hei au ei te aroha matea, e momo tu te manawa, roropa mai orurima, mawa e ko tatou e matautu. Te wasanai wae ko te tino, kai aroto se mawae, roropa mai orurima, mawae ko tatou e matautu. Te wasanai wae a ko te tino, kai aroto se mawae, roropa mai orurima, mawae ko tatou e matautu.
That's the action. The seas divided us, but the mind never. To say goodbye in my village here, Matautu. Ma vae, bye bye. From Matautu. Yeah.